www.mixx.com.
This was a banger.
Nina we ni kufara kuzikana, mara tuacheka tunanuniana, na kila tunapokwazana tunapatana. Me and you my best friend. Liwe la usiku ama liwe la mchana, liwe kwenye nafasi ama palipo bana, mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana. Me and you my best friend. Baby wangu atanipa mandingo, kila nachotaka ntapata, ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema, my best friend. Suna, na tulivo shiba na siye mfano hakuna, kwangu baya huna, my best friend. Baby wangu atanipa mandingo, kila nachotaka ntapata, ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema, my best friend.